MTC Tanzania. You see my greed, biggest in them. Wanone wile, soma dasane shule. E shule, he kila kinu mayu, umsi ya walelo.
Basha studio.
Wanone soma kishule, iye nyalele. Wile soma kishule, ola, noko wendele. Wanone soma kishule, iye nyalele. Soma kishule ola noko wimbele.
Wanone wile ande
iyenyelele
namiaka
shule
mama
utani kombo.
Wanone
wile
ande
iyenyelele namiaka
shule
mama
utani
kombo.
Uje kuto kwa tulo wanone umu kama kingo otahaminze oka. Oh why? Oh gabale namba. Hili kujugu shule ya dilo.
Boga gadilo wile mbia. Ukutogu itulo. Tunya kakulu hamayu. Ili wingelo. Oni temi nunso wile. Nalindu isawo. Bamba na kagwanone. Biyu utolo. Ulu ushiki shule. Uba kunye pia bandu. Na wiko bomundu kali wakange mafala kama salama gehu ulugugu kingila ngume ubike nyandohu.
Wanone wile kembole niba namiaka shule namiaka shule wile utizo nigola
nali ukalocha mumbuga nali ilimilija uli mashahidi. Wanone utizo gilendeja
jili wishida
mama
ulijiwana wile
tabia kama somo wile hamula dugu nana
are wapi pendeshe kekundu kwa kekundu wanzugi kamada alivi kongaduhu bako meleja kama na viswe baje goshule elimu kubulisi obotale.
Wanone soma kishule, iye nyalele. Wile soma kishule, ola noko wimbele. Wanone soma kishule, iye nyalele. Wile soma kishule, ola noko wimbele.
Wanone wile,
wanone wile,
ande
iye nyalele. Tabia kashule,
mama
utani kombo.
Wanone wile,
wanone wile,
ande
iye nyalele. Shule
mama
ula nikombole
ulu wingu kushule ule kuncheso wanone dili ya kana tuition kia makanza imichezo michezo ya ajabu ya haya malemaka kabisa
ujikona limi wile ube kuisomela bila panapale utizo nigola kale wa makundi wile. Agasagala, ulu uyela nasume. Ula sumela, ulu nyanda uku inabaluwa. Ya mapenzi, itwalage wa madamu. Abone wenzi, mapenzi na shule. Sawana makutana nzoka, uishuta kuwachizi. Wanone ntifoka, wali mubangi basela. Uli hoku kujinga, kisanya kakinga. Wanonu limigwa, ululize na ngumbe. Wile na langu nyonga, ichungage wanone. Umale shule ninga, uluubwa na matoe. Uli mwali uyombaga, ili wibodi ya shule. Sheria jontunga, somaga shule. Somaga shule wile, ulami kombole. Somaga shule,
wanone.
Wanone, soma kashule wile, ula mikombole.
Ulita wanama isha gane wile. Abisato jichenga gengu mbalo. Abingo mwitana memu kwa. Tuisanya kabiashala jangombe. Ihaha, ibiashala mpaka eni. Ulubila kiko,
losi kwa. Wanone, soma kashule, iye kinyalele Wile soma kishule Ola noko wimbele Madone soma kishule Kinyalele Wile soma kishule Ola noko wimbele
Madone wile
Madone wile
Ande
Kinyalele Tabiaka shule
Mama
Mula niko
Madone wile
Madone wile
Ande
Kinyalele Tabiaka shule
Mama
Mula niko mpole
Nika maswali mingi umoyo gwane Ako tuliso mavise kale Pakatobu mpila kata shifolo mifiko ya madaftari Pana numbu mwanu mo, pana mandake Na masungu sakala tuhu Abi umebuli ya langwalo mpa hela ya chai domina Tela ya musafiri domina Sisi tulikuwa tunatembea umbali hata wa kilometa kumi Unafata elimu Sasa mnafeli wapi jamani Greatest singing schoolmer and tribal
Watoto Mbasha Studio
Sumaka shule wile ndo kila kitu Sumaka shule wile ndo kila kitu Usidanganyike ina makundi Usidanganyike manone ina makundi Usidanganyike ina makundi
Sumaka Somaga
Wile Oh Ulokwe neja munu mzila wanonde Mwilake kiki Aba fata kitoba teba ukwingi kale Achana na mimi mze Achana mimi timize ndoto zangu Ere chibulolu Yanoloto kwikana kana Epa na to chips Yeah Tuikwe tuhari uluka Mwiti ya nelu uruni okupuna na manyalo Ilanga Chuu
Ali bili 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 wile Ali bili 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 wile Wilo lipune toto Wilo lipune toto Otize bama kombo Wilo lipune toto Otize bama kombo
sana wanone usome sana wanone bangi bali ufeli badu saila babiele angune no baba oni wila kakujulima baba ni wila kujutima abichano lo bale kisomela mimi siwezi nikafanya hivyo mwanangu uluma na bali somela jaka it's up to you kwani shida nini wale mojele la kayomba
elimu ndo msingi
Magufuli aka haka
Ikisomu hengenge
Wali mwenyele laka yomba
Eli mdo msingi
Magufuli aka haka
Ikisomu hengenge
Wali mwenyele laka yomba
Eli mdo msingi
Magufuli aka haka
Ikisomu hengenge
Wali mwenyele laka yomba
Eli mdo msingi
Magufuli aka haka
Ikisomu hengenge
Shule, 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 shule Soma ka shule wanone Na wana vile uwa kumeleja Soma ki shule Dunia ya lelo Ka shule wapehi Tanzania Wakike na wakiume wadogo zangu Mwa shauri na watuna mingwe Madami ya gete kisomo Madami ya kisomo Abisa doba kovele Neyo na humule Lelo jile yomba nyusi Jashule, jashule, jashule Mama! Thank you.
Social Records. Uko sambamba na Tofa Inki. Mwiri mdogo, jina kubwa.
La kwa kweli.
Obu dunya nduyu.
Hamili molulu.
Suka, baba ni mna mwende kulema Yaka hama, kiki
Alfa na omega
Ishule muhimu mabehi Mimi ni wakumbuke walimu wangu Mwalimu Chena Timbalu Laulenti mwalimu wa masauti pale Shula msingi mwamondi Mwariendi ndani Lakini sita msau Lukasi Masaganya
Mwalimu wangu wa sekondari weo
Pamoja na makongoro Na ngongwano ne wile ulula kule
Ula yubito kwa bali mbako Weto wabagisha Nuru wa msi mtu Maake kuimba
Yaki kwa jai Mbasha studio.